time. Don't waste my time. Eco vibes, please don't kill my vibe. Washa ni washe, leta ni lente. Shereni sheria, huku kwetu shereni sheria. Washa ni washe, leta ni lente. Shereni sheria, huku kwetu shereni sheria. Ukileta one time, nakupa two time, we have a good time, yeah. Si tunajirusha mpaka aluta, we have a good time, Ukileta one time, nakupa two time, we have a good time, yeah. Si tunajirusha mpaka aluta, we have a good time, Loketo, baby Loketo, Loketo, dance for me Loketo, Loketo, oh Loketo.
Loketo, dance for me, Loketo.